a short time
emraka krabia etwemo no wo wo ruby ketua toye busemo na samehwe nenim fefe ketua no aye me wanwa wonim die awo wo se ansa na baba asasi so no weje awo sro ho na waje nani jen hyehye kese no atum na wa hye na adwen se obedi ne chi ne yesu kristo ya jen kwa no enna me susun nti obaba asasi so abesua na wenyine akọ oninda onyi ewie enkwamu Ruby edru adisua bre a ebema obetumi atrese obetumi as obedi Kristo echi na wesiese no ho enya da nkwa Ruby ba asasi su no na ne hote na so nhyehye no mu no obenya amane ho no na obeye mfomso enna majenkwa no bone fache nti obetumi nya bone fache na wasa ate no ho biem wetu mi atneja wasro enim wo wono no minya kwanse metumi ekura sa bo frey woman sem na me kacha na ma me se oh e wo say a cherubi said ya obesi aye oba a ne hote na do asombo said any din tie no me ma me bo ase me resha ase ene den na ruby ma me betumi aye ahya ase ende sen na yen awofo na nanom ne edikan fo be hye ase na ya che ye ma was say ye ye a JDA for Shaswa. Na Brigham Young comes in your car say, a new coin say a baby be a yen per se, but who say yen by area ye. As I say a ye and Shaswa, Pama or Mawishia. Ye won't be arable to me as shall say any. Say ye, yes, I am Shaswa Pano, and then me per se me ton saframo. Na mo ye and Shaswa, a word JD, and ne a hootsiemo, and ram you know I hear man quadje. Se obeye ajeru fonhwe sofo no e wo se wo hye wankasa wo jedie den e wo Jesu e wo Yesu Kristo mo na wo di da se kye won ma men kama me wanwafo bi a na brabo ye jedie hwe so kye wo mra komshenye Joseph Smith ya berma no ohwe ne maame no sue ajedi fe ne ho Lucy Max Smith nya adesuan fri nhwehwemu a ye wotre konkron no mu na Joseph so fa sa kwan no so de tre konkron no nya akwanchere se de ne maame ye no Lucy perade mu a wonpae bom na oka se da krubi an tawantawa bible suanum no okọ enwura fefefe bi a eben ho no kọ bompae cherade Lucy, the JDA Cassia Bompire, Womre, out here, Yaro Yarasa, a branca Joseph Rishon and Nai, a war in the Yarimo, Nanin, Naninia Sophronia, so Anka, oh, woo, or typhoid fever mo. Bra, Anka, ye trap Anka Sophronia, won't or seal, or Nino Kuno share, and the banning him, no more book to Joe or Mompanche, no more dear and Pablo May Raddy. Into Sophronia Yanqua. Me ware musha se Lucy mano ta hunu se obo mpae na onya emwa a oshoshe no. Lucy di jedie bo mpae pe a kwantre na Joseph nso ko nre mu di jedie bo mpae emma eje emwa efi rade ho. Se dia Lucy ye no, e wo se ye chen emma ene emma bawa se ne be ombenya Jesus Christ ho adasi die. E wo tre sem no sua ene mpae a omunko abo enti se Lucy no ene yenya ne ebro tre konkron no ye wache acheche fo unconscious fo dia maye ene momo woman no no ye hu se ye so dade poma no mu a yen hwe ase ewi ase aye wo mu enso hwe twa ye ho ehia nte bu oho aye ntumi nso poma no mu obu oho a won saba akode poma no mu nso na baako e wo wi ase se yen hwe so no ente ase enimu a se ye se de Jacob kae no awrehye mu aye ema no wo wonye mu no omo hwe esan yen hwe so obone a wo fo ne ananafo ne enten enim penefo monsamu enna ho monfa monsamu enu nyina enso dade poma no mu na monsua chresem no ene enkomshefo no nsam Ebi a mo ntete komsheni nanso mo tete ochina edikanfo afei ye ejede fonhwe so wo ahotee mu kwan ba kwan betumi afaso ni ajenkwan no bone fache wo ye mu biara kwan ye be faso ate ye ho she asie free bra ye esubo said ye be ya be bwa mo from mawedi won esubo apam she no so no elder robert D. Hill say ye che say so wo fi nsuo no mu pia na wa fi riase mu abonya kopon ahemman mu wona mapam she no so pene so say wo be di ne mrasem no so apam de ye she asede ye kese say ye be ye de nyakopon ka. For the strength of youth, woman, no, Omo hwehwe abrabopa ne adepa mundi emu ehyehye no so mone emabu no no endi nsempa no honkom na wonso nya ope eni so ehyehye a ewo baby ekasafa enije ne nkowa ne ye ntade hye ne sede ye sifa ye ho betumi aye asudie kese pa efri se a cosuara ni iriasa sheshe no bo ebra. And you say, Yamasa, ko a cratacata ninfidi, a you soon some ni fee. Ye sound so ye, and she swore the ma dear a ye, a brabo ah, a ye, dear. Say a pet, say a ye, a pamshe, and cron for a said ye, say a beshe. Na ya bo ho ban yie wo kwan a eye nhwe so betumi de won emoa biara protect and properly clothe our bodies ama won betumi akata won ho ne omunipadua no e wo se ye boa ye mebu no ama omudi omunipadua no ama ama ne buo se eye urade fie ye betumi ayenhye so wo bra yen to na yenhye ntare bia eda ye ho a na se yi ye ho wo kwan bia so e wo say to me di emrasem no so wo mre emere bia ne be biara ye wo no enwumre bi a me ne me kunu tu mpasa ye twemu wo be bia na mo ye aye fro nhye mu na ye ne omo ye aye fro no nanso ye tumi ho se na omo hote ntare omo hye ne aye frona tare ne enwom omo bo no hu nyina ate ma hwe na bra bo ehu se omo anfa wiase sem anfra saada no kronkron aye afei ma men ka asem nche ye bebo no omo wa asore mu meda ma se wo mo nhwe so pa aye mo ye ma mo nan fofo ne mo cheche fo ne mo busia fo binom mo ye mo nkwa na moye asore ma wa bobusua mo munya abotre na mo nkoso nye papa nkofo bebre o hobetumi abo amo president thomas s monson akase asore no mo ebusua fo mpo hia emoa hwe won ho e wo nkra batem se wo be ho woni afofo ene wo mpenefo a omoye nhweso ma o bra me ye eba binu no ma wofo ne me aunt baako na o ka se ehun hia pa se wode wo ho besie akopem se wo be ware e wo temple no na dasi de ne kama koma pa ema me de shema ma dwen wo se ehun hia se me ho bete na me pese me di me aunt no enhwe so no so ema bunu na ema bunu mo betumi edemo na sfm sabre e wo mo jedi mo ene mo dasije mo mo fa chao 70 sian ene ma impaibo en bo mo ho ban mundi mo subo fapem no so mbetumi ahya ase ene ayenhwe so ama obi so edi echire na munne mo sompo se mo na bia me nana Ruby betumi ahwe mo and there Ruby ewo wo ensha se fefefe wo na brabo mo na wo fo chade ade power ne fie ade ayenhwe so ama no me ware mo hye se Ruby be di echire ewo sa kwampa no so me da me wonder se masa enhyehye enije enhyehye erade di amaye na minim se me ene Ruby ene ye nyina betumi enya ahote ebiom me hye se nyina be hye be hye ase ende wo Jesus Christ dim amen.